Onye ọbụla n'ime ụnọ Abachilanke tinawo, because you are not one of them.
Sanctify me, oh Lord, purify me, oh my God.
Yeah, worthy. pie pere gosiebo.
Sanctify me, oh Lord.
Onye mmeri o,
gosiebo.
Amachila nkiti na kwamo, icha no manya miro onye nwe.
Sanctify me, oh Lord.
Onye
zizo
no,
purify me, oh my God.
Akure zo mbe, na kumbura bime, iye na sogu so na kuobi.
Sanctify me, oh Lord.
Mana madu da siya miliye, obu ya kama akwụkwọ nsọ mere ka m mara na Jizọs dara ada ugboro atọ, mana ebe ọ dachara wee bilie. Ya mere ji bụrụ okwu eze mmeri o
Jizọs.
Ọ bụ eziokwu na-ayọ nwoke ma na-aka na rịrị ihe niile dịka nwa mmefu ahụ lọghachiri iwe na-abata ya, maka na o jesiri lọta wee mara na ọ kwụrụ adịghị akarị onye kọrọ ya, maka na nwata bụ nye na ya nụ ngwongwo na ngwongwo yọchie ya anya. Ịhụkwanụ ka nwa mmefu si bilie si nna ya nye m oge m, maka na achọrọ m ije m ọzọ ka m je gbaa mbọ n'isi onwe m. Onye katala nna ya nsogbu, nna ya were akụ nye ya n'aka, o wee kpọrọ ndị ohi ya wee pụọ mba ofesi biri wee gbaba n'olingo gbasịa gbakwa iche na mmadụ wee wuo. Ịmakwa mgbe na-adịghị anya ego ya wee kwu ọhụ n'ihe o mere onwe ya. Lezienụ nwa nna ya bụ eze bụkwa ya na-erizinụ ndị eze Chineke. Ịmakwa n'ofu ọgọdọ na-ata na ya n'ukwu ọ bụrụ ihe o mere onwe ya. Obebebebe o nweghị isi, o tie 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 o nweghị isi. Ịmakwa ndị ahụ niile ọ kpọrọ ndị ohi ya ha niile wee gbalaga. O tie ama onye so amaghị ma onye so egwu nwa na tulu olu nwa amaghị ma onye so mmiri erughị eru ọma buo bo ọ bụ onye ka m ga-ebere o. N'otu abalị nke echiche mmadụ chebatara ya n'ime, o wee kwuo okwu n'anya mmiri, o wee sụwa ude n'anya mmiri. Aga m ebili njem lakwuru nna m awụgo baakị gị. When I get to my father, I will kneel before my father. I will cry and pour my heart to him. I know he will listen to me.
Me, oh Lord.
I will cry, I am back again.
I am back again.
Oh, I am back again.
I am back again.
I am back again. Do not forsake me, oh Lord. Hey. I am back again.
I am back again.
I am back again.
I am back again.
I am back again. Do not forsake me, oh Lord. Chimo.
I am back again.
I am back.
I am
sin against you.
I am back again.
Do not forsake,
do not forsake me, O Lord.
Baba, oh,
I am back again.
Hear my cry.
I am back again.
Baramo,
I am back again. Do not forsake me, O Lord.
Onye si omume, onye na-adị ya na-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Onye na-ahụ n'ihe ahụ na nzuzo. Ekwekwala ka ekwesị merie m n'agha. Amen.
Ekwesị na-ebu m agha n'efu. Ajọ onye na-agba m mbọ na nkịtị.
Asị ka ọ na-asị,
ihe ọ na-achọ bụ ka m nọrọ n'ihere, kama na-anọ m n'aka onye ka ike. Achị ọbụbọ na gbaa mụ mbọ na nkịtị. Katakata na agbapụ ka mụ na chi mụ nọrọ ọnụ na nkewa, kama na-anọ m n'aka onye ka ike. Ebili mmiri na-atụ n'ụzọ m ga-ezu
gbacha, gbacha, gbacha.
Oke ifufe na-efe n'ụzọ m ga
ekwu agaghị atụ n'ugbo.
Anọ m n'aka onye ka ike.
Ebili mmiri nkwa mụ na-atụ,
ebili mmiri na-atụ n'ụzọ mbezu gbacha.
Ọ ga-agbacha e
okefe na-efe n'ụzọ m ga.
O nweghị ihe ga-eme m.
Ama m ọnwụ nwa ka bịa n'ụzọ mbegbu agaghị atụ.
Ebu agaghị atụ
n'ugbo. Anọ m n'aka
onye ka ike asị na-ebili mmiri na tu n'ụzọ m ga-ezu gbacha oke ifufe na-efe ọ ga-efecha n'uwe kwụsị ama m n'ọnwụnwa gabịa n'ụzọ m ga-ekwu agaghị atụ nwa n'ihi na nọ m n'aka chukwu ka ike nwoke chineke dị na rumo agaghị m atụ okwuo onye nwe m ike ya ka m kwe n'ọdịwere gị na ma inwe chineke ịhụrụ osisi nkwaju ụzọ a nọ n'ụzọ gị onye m mgbe ekwuo na a ga-ebutu ya na Jizọs o nweghị ihe kwesị pụrụ ime onye kwere kwe o cha 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 o nweghị ihe jọ mma pụrụ ime gị nwa chineke maka na aka dịka ahụ nọ na ndụ gị ya ji ike niile onye kwere kwe dere ji ị nọ n'aka chukwu ka ike maka ọnwụnwa ekwensu gburu ya ka nwunye Jobu ji wetie Jobu si ya mba anọ m n'aka chukwu ka ike agaghị m ekwujọ chineke maka na ihe ụwa na-esi ike agaghị m ekwujọ chineke n'ihi na amaghị nwa agaghị m ekwujọ chineke n'ihi na m enweghị ego otoro m anya na nọ m n'aka chukwu ka ike halleluya ebili mmiri a na-atụ n'ụzọ m ga-ezu gbacha oke ifufe a na-efe n'ụzọ m ga-akwụsịlị eme ama m na ọnwụnwa gabịa na ndụ mgbe egwu agaghị atụwo n'ihi na nọ m n'aka chukwu ka ike ebili mmiri ụwa ebili mmiri na tụnụ ụzọ nke ezu gbacha ewo oke ifufe na-efe n'ụzọ m ga o nweghị ihe ga-eme gị nwa chukwu na ọnwụnwa gabịa n'ụzọ nke ekwu agaghị atụwo maka gịnị o anọ m n'aka onye ka ike anọ m n'aka chukwu dị ebube ebili mmiri na tụnụ ụzọ m ga
PraiseZion.com.